abavuganya ku ntebe nene y'obukulembeze bw'eggwanga lino bakyagenda mu maaso n'okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bawenja akalulu akanabatwala mu ntebe nene y'obukulembeze bw'eggwanga lino. Jenu Museveni akwatidde bendera ekibiina kya NRM atera omukulembeze w'eggwanga lino ali mu disitulikiti ya Iganga okusako n'ekibuga kye Jinja mu kitundu kye Busoga. Robert Kyagulanyi Ssentamu Ngobi Mitemba akwatidde bendera ekibiina kya NUP ekibiina ekikulembera oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti y'eggwanga lino ali mu disitulikiti ya Koboko okusako n'eyumbe. Nathan Nandala Mafabi akwatidde bendera ekibiina kya FDC ali mu disitulikiti ya Kwania okusako n'eddokolo. Jaji w'obusiraamu ggwanga lino omulangira Dr. Kassim Nakibenge Kakungulumbuga atendereza nnyo omulimu ogwakolebwa oweekitiibwa Haji Abu Mayanja mu kulambika abantu amateeka n'okubalambika ku nsi yaabwe mu kiseera. Dr. Milton Obote mweyawangangusiriza Ssekabaka Muteesa II omulangira abadde Kkonge kuddwayo okusabira omugenzi Mayanja.